kun radio sagale americati radio sagale america witata qabya gijmatat galgala keesta sala ma walakka jer qabya gasasaditti meter bandi 19.25 rat washington dc ra kadabar saganta afan romo amajel qaba Fagof yoda radio satellite nail satif internetin kanneen saganta genyor dovajir tan dagge fato ta genjal tamo akamoltan. Robi chamsa kuda torba barakumalamaf kuda torba kalakof satiopia timo chamsa sagal barakumalamaf sagal kesumesan kesan rani na modanditi.
Motuma presidente America Donald Trump ballesa hedduni machujirani bulchinsi kun ammo mormachu matjira akka koratanille bulchoti gafachujiran. Babarutolan sorala keti matawdu kesaktok.
Partiile mormitoota Itiyoophiyaa lama me'aadiif samaayawi paartiin miseensota keenya mana hidhaa qilinxoo jiran gaafachuu dhorkamne jedhaa jiru. Somaaliyaa gama kibbaa keessatti dhukkubni koleeraa ka'uun beela uummaticha mudateetti dabalame rakkoo jiru daranuu hammeesse jedhamaa jira lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Firii Garbaa ka jedhu sagantaa waa'ee hidhamoo Obbo Baqqalee Garbaatti fuuleffate torban tokkoof as Yuunaayitid Isteetsi Feerfiild Yuunivarsiitiitti geggeessamee ture. Dhaabbanni Scholars at Risk jedhus waa'ee dhuma Obbo Baqqalee Garbaaf Dr. Mararaa Guddinaa irratti hojjetaa jira. Dirree Dimookiraasii irratti dhiyeessina. Godaantota utuu karaa Liibiyaa galaana Mediteraaniyaan qaxxaamuraa yaalanii harka shiftootaatti kufan ilaalchisees gabaasaa qabna dhaggeeffattoota keenya maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma balleen soduutiif sora.
Somaaleetti nam miliyoona 500 ta'utti boonaaf jedheetiin lafuuf irra godaan biyyiitti tuniin oola hamaa deemuu jirti. Dhukkubikaaf diddiga koleeraa jedhanillee jireenya uummata kanarra balleessuu jira. Keessattuu Somaaleen gamee kibbaa ka'uuf iyyuu waraanii Al-Shabaab jireenya nama dhowwu kaanitti rakkina gugurdaa keessa jirti. Mohaammed Yuusufitti oduu tana baay'ee waa erge jalanne.
Hoogganoonni paartiilee lameenii VOA'f akka ibsanitti gareen miseensota hoogganoota paartiilee lameenii of keessaa qabu. Umriin ishee shan kan ta'e Faaxumaan hospitaala kaciifte garaan dhukkubee haqqisaa fi garaa baasaan egashee mudatee booda. Harmeen ishee mucaa koo kabiraa sababa garaa baasaa kanaan dhabuu hin fedhu jedhu. Intalli koo hangafni garaa baasaan rakkataa turte umriin ishee torba yoo ta'u baatii lama dura duute. Intala koo ishee xiqqoo manatti dhiiseen. Ishee kana waliin as dhufe walumaa gal ijoollee sadiin qabaa jedhan. Jaarmiyoonni gargaarsa akka jedhanitti gandeen dhukkuba koleeraa fi beelaan dhahaman kan akka buuslee ka ta'uannaa Al-Shabaab jala jirtudha. Isaaniin dhaqqabuun rakkisaadha. Uummanni kuma kurna hedduun gara naannoo mootummaan to'atamaa jiru kan akka baay'ido'aatti baqachuun gargaarsa barbaadaa jiran. Somaaliyaa keessatti erga baatii amajjii darbee kaasee namni 40,000 caalu koleeraan qabamuun gabaafameera. Isaan kana keessaa walakkaa kan caalan kutaa biyyattii kibba dhihaa keessatti argamu. Jarmiyaan eegumsa fayyaa addunyaa akka gabaasetti koleeraan harka caalaa kan miidhe ijoollee hanqina nyaataan hubamanidha. Hospitaala guddicha kutaa sanaa keessatti iddoon addaa qophaa'ee namoota koleeraan hubaman gargaaraa jiran. Isa yeroo weerarri dhukkuba koleeraa ka'e sana fakkaata nama hedduutu dhukkubsate haalli jiru hammaataa jiraa jedhu hojjettoota hospitaalaa keessa. Manaaf qe'ee ofiirraa kanneen godaanan namoonni 150,000 mooraa keessa jiraatu dabalataan immoo haaraan seenuun itti fufee jira. Bishaan qulqulluu ka jiru ta'us wal hin ga'u. Deeggarsa UNICEF WHO yookaan jaarmiyaa eegumsa fayyaa addunyaan naannoo mooraa sanaatti tallaaliin farra koleeraa kennamaa jira. Guutummaa biyyattii keessatti guyyaa guyyaan namni 200-300 gidduu ta'an koleeraan qabamanii gara hospitaalaatti ka dhufan ta'uun gabaafameera.
Somaalee Moqadishoo keessatti har'a namjaatti bombiin dhumate keessa. Agii tokko namishan warra lafa eegu kaan ammoo ogeessa bombiit bombii hiikuu jiranuu bombiin sun itti tokkaate. Akka oduumaan poolisii Somaalee Mohaammed Yuusuf Omar Madaalee jedhetti bombiin tun makiinaa waajira poolisii aanaa waajir jedhan bira dhaabanitti irra tokkaate. Shufeerii makiinaa kanaallee isa bombii tana makiinaa keessa dhossuu jiru arganiitiin qabani. Akbulchoti parti meadi fi semayawi jedhanitti miiloti saani qilintoot hidha jiran dubbisuun amrawwuutti jiran akka bulchiinsi manidha mootummaa federaalaa mirga miseensoti saani eeguuf gaafatan bulchooti tunin. Mallaskaachuu ammaa oduu isaanirratti deebii mootummaallee barbaade hin arganne taatullee oduu sana nu erge jalanne.
Hoogganoonni paartiilee lameenii VOA'f akka ibsanitti gareen miseensota hoogganoota paartiilee lameenii of keessaa qabu maallaqa walitti qabuudhaan miseensota isaanii mana hidhaa qilinxoo keessa jiranii waan barbaachisa jedhan bitanii kaleessa geessan. Garuu itti gaafatamtoonni mana hidhaa wal agarsiisuu diduudhaan waan bitanii fuudhanii deeman fudhatanii akka deebi'an dirqisiisuu isaanii dubbatu. Pireezidaantii MIA Dr. Bazzaabbi Damissee akka dubbatanitti.
Innezii sawwaj. በህግ ጥላ ስር ናቸው
ነሞኒ ኩን ጋዲሰ ሴራ ጀለጅሩ ምርገይ ራንከን ነሜፍ ቀቡ ውፈታፍ ከነን ፈፈካተን አከሴኑፍ ወንንት ሱንጅሩ
ሞቱማን ካና ያደ ቀጀላን ኢላሌ ፉርማታ አርጉ ቀባ ጀዱ ነሞኒ ከነን ብሮን ሂሪራኒ ኦልሴና ቱራን ሐርከሳንትስ ከቀበታን ቀቡ ገሩ ህንዶርከምኔ ጀደኒሩ ዱረታ አም ፓርቲ ሰማያዊ ኦቦይሽዋስ አሳፋ Miseensota kutaa biyyaa irraa qabamanii qilinxootti dhaman daawwachuu irratti fuulleeffannee jedhu.
Ka Gondar, ka Arbaa Minci, ka Tigraayin, ka Deseen zuriyaa imaxxu soochi.
Namoonni kun Gondar, Arbaa Minci, Tigraayif, Deseef naannoo isheerraa dhufan. Uffanni isaanii irratti dhume akka jiru dhageenyee jirra. Anis yeroon achi keessa turetti ija koon argeen jira.
Kanaaf uffataa fi namoota karaa nagaan qabsaa'an ta'uu isaaniif xalayaa ragaa barbaadu waan ta'eef. Eenyu akka ta'an addaan baafachuuf gamasitti mallee jedhan erga dhorkamnee booda xalayaa barreessinee bulchiisa manneen hidhaatti galfanneerra akka hubannoo argatan jechuudhaan yoo mootummaan beekaa kana gochaa jira ta'e immoo ibsa baafne ummanni akka hubatu taasifnaa jedhan obbo Yeshiwaas deebii aangoota mana hidhaa argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jedha Mallaskaachuu ammaa Finfinneerra.
Itti gaafatamaa amantii Musliimaa Eertiraa Sheek Almaanii Osmaan Almaanii argaanna 93 lubbuu dhabe. Sheekii kun barkum 1924 keessa magaalaa Ayilet godinitti dhalate nama yuunivarsiitii Suudaanitti barumsa barate afaan Arabaallee beeku. Warra barkum 1951 keessa garee barattoota yuunivarsiitii Eertiraa Kilaab jedhan yayyab keessa tokko. Gareen tun qabsoo ijoollee kaayimaa Eertiraan mootummaa federaalaa irratti qabsaa'ee. Keessa warra qabsaa keessa tokko bilisummaa Eertiraa tabara 1992 duubatti abbaa amantii Eertiraa ta'uu qofaa miti nama koree jidduu galeessaa ifaatee fi dhimmi islaamummaa ta'etiin hojjeta ture Sheek Almaanii Osmaan Almaanii bor Eertiraa Asmaraatti awwaalan. Taamsa qasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa mootummaa Ameerikaa pirezidaant Doonaald Tiraamp waan hedduun himachuu jiran daayireektarii FBI kadhiyoo tana hojii irraa gussan Jeems Koome pirezidaant Tiraamp akka inni waan gorsa nagaa biyyoolessaa Ameerikaa Maayikel Feeliniin himatan irra dhaabu na gaafate jedheetiin dubbii haaraa dhiyootan gad baase. Gorsa nagaa biyyoolessaa Ameerikaa sun seera malee dhirsa mootummaa Ameerikaa Raashaatti himee bulchoota sunillee wal dubbate jedhanii hojii irra gussan. Dubbiin sun isii garam deemuu jirti jedheetiin dubbate gaazexee nama tokko keessumattuu iyyuu itti gaafatamtoota White House keessa maqaa ofii dhoosee tuni paartii Rippaabilikaanii fi Demokiraati keessa nami hedduun abbaa langaa adda haara'ii yayyabameetiin waan bulchiinsi mootummaa Ameerikaa kanaa fi Raashaan waliin qaban qorachuu malanii jedhan. Chaarles Shuumer paartii Demokiraati keessa miseensi koongireesii beekamaa nama waan siyaasaallee keessa beeku rakkinni kunin abbaan alangaa adda. Rakkinni siyaasaa paartiilee lakkifneetiin dubbitan jabeessinee qorachuu mallee jechuun dubbachuu jira. Miseensotii Ameerikaa gargaraalleen koongireesii Ameerikaa gargaraalleen akka dubbiin tun qoratamtu jabeessanii gaafachuu jiran. Ameerikaan pirezidaantii Tiraamp gaafa bulchiinsi keessumattuu bulchoota Raashiyaa Waashingteen DC dhufan dhoksa mootummaa isii bulchoota sunitti himanii jedhaniiti waan hedduulleen gam kanaalleen qorachuu jiran. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutin ammoo wanni dhoksaan mootummaa Ameerikaa ministeera haaja alaa Raashiyaa Sergey Laavrovitti Tiraampiin wal dubbatin jirtu dubbitana waan jarii irratti wal mari'ate barreeffamaan isanii erginaa jechuun dubbachuu jira. Puutin yoo har'a muummee ministeera Xaaliyaanaa Paawuloo Gentiiloo waliin wal dubbatan tani jedha. Pirezidaantiin Faransaay dhiyoo filatan Imaanuweel Maakiroon kaabinee hojii waliin hojjetu filatee qixeeffachuu jira. Kaabineen tun lakkoofsaan dhiiraaf dubartiillee wal qixxee. Hagi tokko abbootii siyaasaa kaan waajjira paartiilee gargaraa keessaa filanii kaan ammoo biiroolee gargaraa keessaa filanii. Oduu namaa qabatanu.
ከረጋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ኮሉገልቶን ከራ ሊቢያ ደብረኒ አውሮፓ ትዴሙ ዳብ ገላነ ሜዲትራኒያን ይረጨውን እዱንሳኒ ቢዮት አፍሪካራ አከተ ረደዴቢውን ገባ ሰማቱሬ ኮሉገልቶ ተከነከሳ ከነን ኢትዮጵያ ኤርትራራ ገረሰነ ዴመን ሄዱዳ በቀጥቶ ተገሞጂ ሳሃራ ከሰት ቀበመኒ አርከሽፍቶታ ትኩፈንከሳ ተኮ ኦሮሞዳ ሊቢያ ከሰተው ኬኝ መሌ ኤሳ ከጅሩለም በግኑ ጀረነምኒኩን ከነን ሴራለ ነሞተ ደደብሰን ቪኦኤት ዱበተን ይጅሩ ከን በቀታን ኦሮሞሱን ዱበተን ጀልቀብና ቱጁቤቱ ዱብሴ መቃሳይ ሙዳኔ ገለ
ማመደወል አባጀበለ ባኩ ጅንጀረም
ኤሳ ጅርተመ ኤሮማ
ኤደንጅሩ ሊቢያ ከሰንጅራን
ኢዶ ከመንጅር ተሊቢያዳ
ናኖ ትራብሎት ትሪያት በክሉ ጅሩ
ማልከይ ሰጅርቱ ሰገለነ ማባይን አጋ
ናሚባጀና ናሚባጀዳ ማጋለቲ ፈጎ ብራሳራር ማከስቱ ለጅሩ ሰተን ቀበተኒኒ
ኤውቲ ሲኒዴ
ሲቶተን ቀበተኒ
ኤሰራት ከነሲን ቀበምተኒ ኤሰቱራ ቁጥርተኒ
ግራሮ ፓኩኑ ዴሙ ዳገኑ ሊቢያ ከስሉ ቀበተኒ
ማጋላን ማከሳ ቀበምተኒ
ማጋላ ከሰንገለ ቱማጋላ ከሰንገሪ ሳራ ሳራ ከሰንገ ቱሙ ሳራ ከረትሽቶል ምቀበተን
ዮም ካኒስን ቀበምተን
ቱጋ ገደቆ ጋቶ ኮወይ ጀኝላተ
ለፋ አመጅርተን ከነከይሰሞ
ለፉ ማመጅርሉ ከነከይሰ ብሪ ጀኑ ገሉ ጋፈተኒ ዶራሊ ጋሉ ጋፈተኒ የታፈነ ከፈላ ዶራሊ ኩመሰን ጋፈተን
ማልጎቹዳፍ
ዶራሊ ኩመሰን ከፈልተኒ ማሊንጂ ኤታኑኑ እንደገነኑ ቀበነ ጀገኒ በቃፍ
ለፍስን ጅርተን ኩመነ ሂዳቲ ሞማን
ለዳት የማጋዘን ነው ወይስ ቁጥፈተኒ ቀባኔ ጀሩን ትኩቶል
ወርሽፍቶታ አትናንጀት ኩኒ ሞቱማ ሊቢያ ወጅኒን ወልበኩሞ አተምቲን
ሽፍታ ከኑ ሞቱማንም ሲያከተ ጅበጅቱን ገንደት ኩሚሱም ሞቱማም ሲ ሞቲን ሲያምርካኒ ወጥፈ ገነከረ እንደንዳ ዋለት ጀርቶምቲ
ኡቱርማ ሞቱማም በየሰና በኩቲ ካኒሳንቲኒ ደኒጅራን
ሞቱማንም ኩሚሱም ጀሩ መካነ ለኒማን ደደው ኩን ገንደት አትማጋዘን መጉዳ ግንዲ አኔ ጃለኒ አከተ ሲናማና ኩኒ ብሪያማ ነፍላ ደግኒ ለቁጣጅ ራኒ ኦክቶ ጅራኒ ዋደ ጃጃ በካለ ኩሚ
ኛተ ስኒ ዴሱ ጀርኩን ኛተ ዱጋቲ ስኒ ዴሱ
ወይካኑ ዴሰ ኛተ ዱጋቲ ዳኑ ቆጣጅ ሩ ቁጣኑ ቆጣጅ ሩ ተማኒ መቆሮኒ ግዜ ስለቆኑ ገላ ይፈዩ ነመኩ ጠንዲ ኛና ግዜ ነምኩ ስንተን ትምለረን ይሁ ኛተ ማሲ ዳ ከደዋኒ ዱማ ከሰት ጆለን
ኦምቶር ከከሰነ ከንጅረ በኩ ኤሳፊ ዳስኒ እንጀር
ለሽዳገን በቃዱ ኩታዱ ማስጃጀ ዱምባ አይሆን ከባኒ ለመጥዱ ከመለ በውን እንግዶከ ወጣ ማቀደነቱ አንቀደነቱ ብልብላቃቲ ዱክታ ካምብ ብልብላቃቲ ካለ ዱክታ ኩታ ብልብላቃን በቃየ ኦኬ ብልብላቲ ብልኪድ ማዩ ይቀምዱ
ብልብለሰ አማር ገተን ከነ ከምቲኒ ስኒ ገልሹ ደንዳን
ብልንቲ ያወላ አንኝ ገልሰኒ ቴሌፎን ለማቀፈጅራ ካናል
ኤውት ስኒ ከነ ብልብላካን
ገርማሽ ተሳን ነው ፍደን ለምን ማጥቀም ማሪት ደወለ ተንከፈለም ምጣብም ወን መጣበካ ይወዱ ይዱ
አማ ሽፍቶት ሲን ኑቀባን ጀተን ኩን እየሰጅሩ
እቶን በቃ ለፈኑ ዘፈን ጀታ ዲጃ ፍሪትኩ
ኛተ ሰይድማ አትጀቱ ካና እየውት ሲን እየሱት ጅራ
ገርሞብ ትሪት ቶሪ ጀምበከታና ምባይ ወጀተና ምሽፈሰዲ በየው ጀተን ከናና
እኙት ሲን እየገዶሰና ከይሰጠከስን ምባነ
አከኑ ምባነ ማዋድ ይወጣቀቦኒ ዋድ ይወኒ በከዳ ይወከጀሩ
ማልጀደ መዶስን ይትጠምተን ይጅርተን መቃቀባ ማንሂዳን ኩን
ለዚያ ደግሞ እጥፍ ማለቦታ ተማርከኝ ምስመት ለይላት ወይስ ደግና ከየስተራብሎት ከያነ ይገረ ደግሞ ዲፋራት ነው የተለየት ማግራናት እየተንከተለ ማን ግንቢ ዳን ያረ ነገና አጥሪ ደግሞ ስዋም ዶኮሌንጅ ማጥሪን ያረ ነገና ስለዚህ ይገልጹኝ ሞራስ ለከታ ኮሚቴ ባታን ዋድያት ባኒ ሰዋት ዲኩን ይተቶ አፈውዩ እንደደኝ ምን ቆዩ ምን ባይ
ወሪ ሲንቀበኒ ሲኒዳን ኩን ለሚወን ብየ አላትሞ ነሞተ እሳት
ለሚሮ በየከናት
በቀጥቶን ኩን ነሞተ ሴራን አለነ መደደቢ ሰን ሀርከት ደርገ ኩፈኒ ቦዳ ገማ አውሮፓ ተጨውፍ ማለቀውም ነሳኒ ኦዲጋ ፈተሙ ማለቀ ከነ ከነኒ ነርገን ከነን ብሮት ደበርፈመኒ ጉርጉረሙዳን ካንስ ቤላፍ ካንሞ ገላነት ነምኒ በላፍ ሳጥለሙ ኦፒቶር በንደር በረት ዋህል ከኝ አፋን አማራ መስታወት አራጋው ለኮብስ ብልብላ በቀጥቶን ከነኒፍ ከነሞን ሴራን አለነ መደደቢ ሰን ረት ተርገመን አርገተ ሃሶፍ ሲስቴ ቱርቴ አቲ ነመ ሴራን አለ ነመደደቢ ሱሚቲ ጀቹን ጋፊሴን ኤስቴፍ ማልቱ ስዲቤ ቱሬ ዴዲንሳ ነመቶኩ ገራ አውሮፓ ተጨስሱፍ ለሚወን ኢትዮጵያ ዮካን ኤርትራ ማለቀመይ ቀባሱ ቀቡ ሁንዱማፉ ገቲን ተኩማ ነመመይ ቆፈርካ ቀብዱ ከጀዱ ቱሬ ጋፊን መስታወት ንታን
$20
አሎ ለማን ነው
30
kan nuti baasisnu dolaara 10,000 nama maraaf kan wakaffalchiisna namoota 30 faraka qabna.
Kolugaltoonni kun yoom Liibiyaarra gara Awurooppaatti imaluu jechuun gaaffii seen dhiyeessiteef utuu deebiin kennin bilbila cufe. Bilbila baqattoonni kun kennaniif kanneen seeraan ala nama deddeebisan jedhaman kabiroo irratti bilbiluun namni massaa'ota haasofsiiste kabiroon immoo haala keessa jiran innaa gaafatamu akkas jechuun deebise.
Nuti quufnee jirraa hin beeloofne kana qooda qulqulleeffattu biyyattiin qulqulleeffattu biyya nu wariinaan baane maaltu dhufa duutis yoo dhufe innimmoo carroomuudha hin sodaannu duris nama jiraatti du'ani kanaaf waa tokkoyyuu hin sodaadhu anasitti waan filatamaa ta'e argadheen jira qaama keenya dhiqannaa sanbooda nyaata nyaannee teenyee bashannanuu qofa.
Gama biraatiin kolugaltoota Afrikaa gama Awurooppaatti yaa'an dhaabsisuu ka dandeessisu humnoonni waraanaa daangaa Niijeriif Liibiyaa irratti akka bobba'an ministeeroonni dhimma biyya keessaa kan Jarmaniif Xaaliyaanii gamtaa Awurooppaaf gaaffii dhiyeessaniiru. Komishina gamtaa Awurooppaaf Xaaliyaa barreessaniin akka jedhanitti tattaaffii hawaasi addunyaa amma yoonaatti kolugaltoonni akka hin deddeebine godhe ga'aa mitii jedhan. Tokkummaa mootummoota akka jedhetti waggaa kana kolugaltoota irra hedduun isaanii Afrikaa uffee saharaa gadiirraa ta'an kanneen 43,000 ta'antu Liibiyaa irraa ka'uudhaan andaara galaana Awurooppaa ga'an. Kanneen 1,200 ta'an immoo garba meeditiraaniyaan qaxxaamuruuf utuu yaalanii liqinfamanii du'an jedha gabaasii Jeemii Diitmar. Jaarmeen kolugaltoota sadarkaa addunyaa IOM akka tilmaametti waggaa darbe qofaa kolugaltoota nuusa miliyoonaa ta'antu daangaa Liibiyaaf Niijer qaxxaamuran. Gamtaan Awurooppaa kolugaltoonni jireenya isaanii balaaf saaxilanii galaana qaxxaamuru akkasumas harka namoota seeraan ala nama deddeebisanii harkatti akka hin kufne haamilee buusuuf jecha Niijer keessatti waaltaa kanneen dahata siyaasaa gaafatan akkaan keessatti qorataman 5 tolchee jira.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'ee jira. As Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:47 dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti ceena. Dirree Dimokiraasii. Dhuma ji'a eblaa dabreerra sagantaan Firii Garbaa jedhu 7 as Yuunaayitid Isteetsi keessa ka jiru Feerfiild Yuunivarsiitti geggeessamee ture. Sagantaan kun qaama koorsii bifa barumsaa Humaanitaariyaan Akshin jedhamu ka dipaartimentii siyaasaa yuunivarsiitichaa keessatti kan kennamu ture. Piroofeseraaf itti gaafatamtuun dipaartimenticha Dr. Jeenii Leetermaan dhimma barsiisaa yuunivarsiitii yookaan immoo piroofeesara biyyoota adda addaa keessatti dhimma barsiisota yuunivarsiitii yookaan immoo piroofeesaroota biyyoota adda addaa keessatti dhabamanii kadhaabban iskoolars at risk jedhamu baase keessaatu waa'ee Obbo Baqqalee Garbaa filatte. Kanaaf dhaabbatichi beektota dhiittaa mirga dhala namaaf saaxilamanii falmu kan iskoolars at risk jedhamu waa'ee Baqqalee Garbaaf Dr. Mararaa Guddinaa irratti hojii hojjechaa jiru ilaalchisee itti gaafatamtoota dhaabbatoota lamaanii fi barattoota adda durummaadhaan sagantaa Firii Garbaa ka 7 ture sana geggeessan keessaa tokko haasofsiistee jirti Tigist. Gara sheettan sin deebisa.
Obbo Baqqalaa Garbaa erga muddee bara 2015 hooggantoota fi miseensota paartii Kongressii Federaalawaa Oromoo kaan 21 wajjin hidhamanii qabee mana murtiitti deddeebi'aati jiran. Shororkeessummaadhaan himannaan an itti baname immoo ebla bara 2016 ture. Ergasii egaa mana murtiitti deddeebi'aa mana hidhaa keessattis yeroo adda addaatti mormii isaanii karaa adda addaatiin ibsachaatii turan. Obbo Baqqalaa Garbaa egaa hoogganaa paartii mormituu yookaan isaan Kongressii Federaalawaa Oromoo qofa odoon ta'in beekadhaa fi barsiisaa yuunivarsiitiiti. Yuunivarsiitii Finfinnee barsiisa ture. Dhiyeenya kana yuunivarsiitiin as Yuunaayitid Isteetsi godina Kineedikatitti argamu Feerfiild Yuunivarsiitii jedhamu waa'ee Baqqalaa barattoota isaa barsiisati ture. Dr. Jeenii Leetermaan dipaartimentii siyaasati itti gaafatamtuudha. Koorsii mirga dhala namaa addunyaa barsiistii akkamitti waa'ee Baqqalaa Garbaa akka dhageechi akkasumas barattoota ishii seemistara tokko san barsiisuudha akkamitti akka filatte ibsiti.
Professor Garba's situation was very compelling.
Hoji Professor Baqqala Garba hojjecha ture wanwi irattiye fachu barbanen wal fakkata ta enarge damni scholars at risk jedam yero hunduma professor ota mormi karanaga gaggefaman deggeranifi ittamana wolino jeta kunimmo gargar sadalanama nuti balinan ratto jennolin walsimata dabalatan immo Baqqala Garba kitab Martin Luther King qorate afan oromo tike kunundu dimisa nufis akkabar sisotat barattota kenyaf immo akkabarattotat wan fayaduf barbaachisu ta'u amanne dimmota professorota biyoti adda adda jarmean scholars at risk jedamu nudie sekesa kan Baqqala Garba filanne
addunyaa irratti walumaa gala akkaataa mul'ateen beekneen namoonni sababa adda addaatiin qehoofiirra buqqaa jiranii argaati jirraan jettu Dr. Jeniin bara darbe jechuunis bara 2016 duwwaa namoonni gara 1,065,000 qehoofiirra buqqaanii godaansa adda addaatiin saaxilamuu isaanii yaadachiisti. Kanaafis Yuunivarsiitiin Fairfiild barattoota isaa dargaggoota Andreef digirii duraa barachaa jiran barbaachisummaa hojii hawaasummaa akka beekanii fi barumsa hojii gargaarsa namootaa yookaanis immoo humanitarian action jedhamu barsiisuu jalqabu isaanii na ibsite. Jarri kun egaa akkuma beektan barattoonnis barsiistoonnis waa'ee Baqqalaa dhiisii waa'ee Oromoo wanni beekan hin jiru. Kanaaf egaa odeeffannoo lafaa ka'anii walitti qabachuun hojii isaanii handuraa ture. Dr. Jeniin waan dhaabbata Scholars at Risk irraa argatte barreeffamoota dhaabbilee mirga dhala namaa an akka Amnesty International Human Rights Watch ifaa walitti qabachuudhaan ijoolleshii semestara walakkaa barsiisa turte. Anis barattoonni ishii maaltitti dhagahame an jedhu beekudha jechan barattoota Dr. Jeniin keessa tokkoon mana kitaaba keessan kitaabni waa'ee Baqqalaa Garbaa haasa'uun jiru. Kanaaf imalli keessan gara interneeti ta'uun isaan oolu mee'eessa jalqabdanii salphaa ture jedheen gaafadhu.
It took a lot of googling and a lot of time and some of the sources as well.
Google gochuun yookiin interneet irraa odeeffannoo barbaaduun yeroo guddaa nurraa fudhate. Wanti tokkichi kutaa keessatti mari'anne immoo nama mana hidhaa jiru tokko odeeffannoo barbaaddee dhabuun xinnoo nama jeeqa. Sun hojii keenya amma tokko rakkisaa fi ulfaataa godhus odeeffannoowwan amanamootaan addaan baafnee fayyadamuun milkoofnee jirra. Dhimma Baqqalaa qofa otoo hin ta'in haala Itoophiyaa keessa jiru walumaa gala baruudhaaf carraa nuuf uumeera.
Sanbooda egaa waan kutaa keessatti baratanii fi odeeffannoo ofii qotanii immoo interneet irraa argatan kana walitti ega kuufatanii booda yuunivarsiitii isaanii keessatti sagantaa adda addaa qopheessan. Hojjaa duraatii amma jimaatatti qophii qabiyyee adda addaa qabu karoorfatanii hojiirra oolchan. Guyyaa duraa barattoota mooraa yuunivarsiitii keessaa walumaa gala waa'ee Itoophiyaa haala biyyattiin yeroo ammaa keessa jirtu barsiisuudha poosterii adda addaa maxxansanii gaafii namoota deebisaatti oolan. Gaafa hojjaa lammaffoo immoo.
Guyyaa ittaan immoo marii garee gareedhaan godhamu irratti xiyyeeffanne. Kan hangoon immoo iddoo bal'aa laawunjii jedhamu dormii keenya keessatti. Dhimma kana ilaalchisee waan jiru bal'inaa fi gadi fageenyaan irratti mari'anne. Kamisa immoo pirezenteeshinii poosterii guguddaan irra deebinee mul'isne. Simpoziyeemii qorannootu kaampaasii keessa ture. Sun barattootaa fi hawaasa bal'aa mooraa keessa jiru dhaqqabuudhaaf carraa gaarii ta'e. Jimaata immoo laayibrarii keessatti sagantaa addaa qopheessinee ammas haala Itoophiyaa keessatti uumamee fi deemaa jiru bal'inaan barattootaaf ibsine.
Waan barattoonni fi barsiistonni yuunivarsiitii Fairfiild wajjin hojjetan kun irra caalaan dhagahame garuu qopheessitoota sagantichaa keessaa yaada barataa abshaalli tokko fuudhee hojiirra oolchan. Keekii xixinnoo kapkeeks jedhamtu takka baay'inaan bitanii Baqqalaa Garbaa hidhaadha akka ba'u amma danda'aniin mirga isaatii falmaati akka jiran beeksisuudha haashtaag firii garbaa kan jedhu waraqata xixiqqoo irratti barreessanii maxxansanii kapkeekii san irratti sussuuqan jechuudha. Egaa namni hundi keekii hodha yeroo jedhaniin keekicha fudhatanii achumaan barreeffama san laalanii egaa suni nama baay'ee akka isaan harkisee fi gaafii akka gaafataman isaan qarqaare waa'ee Baqqalaa Garbaa beeksisuudhaan namootatti himuudhaan carraa guddaa isaanii uume. Sambiras darbe barulen Connecticut Post jedamu hoji barattoota kana barreesse sunimmo university keessatti qofa dontain godina san keessatti internet irratti namni waaye baqqala akka beeku nuqarqaareera jedhanii baay'e gammadan. Walumaa gala garuu deebiin barattoota fi hawaasa naannoo irraa argatan maal fakkaata laata? Gara barataan dubbiseettas hin deebisa.
Reaction from students was actually pretty fascinating because even though we are kind of, you know, in our own...
Deebiin barattoota bira arganne dinqiidha. Sababiin isaas hundi keenya waa'ee dhimma keenyaa irratti xiyyeeffanna. Dhimma kanarratti hojjechuun keenya garuu waan biyyoota kaan jiru akka barru ija nu banuu qofa otoo hin ta'in haala keessa jiru deebinee akka gama argamnu nu barsiise. Profeesaroonni kaampaasii keenya keessa jiran barattoonni nama nu arge hundatu nu dhaggeeffate. Kaayyoon keenya mirga Baqqalaa Garbaatii dubbachuu fi odeeffannoo dabarsuu ture gama saniin milkoofneerra.
Dhumarrattis barataan kun waan jireenya isaa guutuu itti fayyadamu waan guddaa koorsii Dr. Jaanii kana keessa barachuu isaa naa tuqe.
I think what really touched me the most was the fact that he was essentially just a man.
Wanni baay'ee akka natti dhagaame nama mirga ummata isaatiif falmaa ture ta'uusaa nama mirga walabummaa ummata isaatiif falmu nama innii fi ummanni isaa ummanni Oromoo walabummaa isaan gitu akka qabaatan irraa nagaa falaa jiru akkana odoo ta'e jiru rakkoo keessa galuu isaati.
Hojii barattoonni kunii fi barsiistonni isaanii hojjetan kanaa bu'urri dhaabbata Scholars at Risk. Dhaabbanni kun beektota sababa hojii isaaniitiin wal qabatee biyya keessa jiraatan keessatti balaadhaa fi dhiittaa mirgaati saaxilamanii dahoo ta'uudhaaf dhaabbate. Waa'ee hidhamuu Baqqalaa Garbaa erga dhageenye bubbullee irraan naan jette dhaabbatichatti daayireektarii damee falmii mirga dhala namaa Claire Robinson. Yeroo ammaa kanas Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee hojiin beektota Itoophiyaa dhiittaa mirga dhala namaatii saaxilaman irratti hojjechaa jiran akka jiru natti himte. Dura garuu Yuunivarsiitiin Fairfield dhimma Baqqalaa Garbaa barsiisudha filuusaa bu'aa baay'ee agarsiisa keessaa tokko nu qooddi.
Scholars at Risk organizes an advocacy day in D.C. and one of their students traveled to
Scholars
D.C.
at Risk D.C. keessatti waggaa waggaatti guyyaa falma mirga namaa qopheessa. Barataan tokko Fairfield irraa sirna sanarratti hirmaachuuf carraa argatee ture. Yeroo sanatti jechuun baatii bitootessa darbe bakka bu'aa uummataa kan godina Connecticut wajjin wal argee dhimma Baqqalaa wajjin mari'ateera. Kun egaa hojiiwwan odeeffannoo akka qaamota barbaachisaa ta'an hunda dhaqqabu goonu keessaa tokko.
Dhaabbanni Scholars at Risk dhiheenya kana hidhamuu Dr. Mararaa Laalchisee ibsa baaseera. Daayireektarri dhaabbatichaa akka jettutti hidhamuun Dr. Mararaa isa qofaa odoon ta'in beektota biyya san keessa jiran hundaaf balaa guddaadha.
So again in this case he was traveling to Europe to speak
Egaa amma kana yoo ilaalle Dr. Mararaan gara Awurooppaatti kan imal haala biyya isaa keessa jiru ibsuuf namootaan wal arguuf jecha. Kun immoo jeequmsa uumu waliin gonkumaa waan wal argu miti. Kun mirga beektotaa kan yaadaaf beekumsa isaanii walabummaan ibsachuuti. Waan paarlaamaa Awurooppaa duratti dhiyaachuun haasaa dhageessiseef namootaan waan wal argeef hidhamuus ta'e mana murtiitti matamuunsaa dogoggora. Gocha akkanaa kun isa qofaa miti. Beektonnii fi qorattoonni hawaasa san keessa jiran afaan ofii akka cufatan waan beekan akka hawaasaaf addunyaaf hin gumaachine gochuudha. Kanaaf nu yaaddessa.
Karoora yeroo dhihootti qaban keessa.
If we are able to issue a report on wrongful prosecutions in Ethiopia.
Mannaa dogoggoraan akka Itoophiyaan namoota irratti mannaa dhiheessaa jirtu irratti gabaasa qopheessaa jirra. Sana innaa xumurre immoo sagantaa tokko qopheessuuf deemna. Profeesaroota lamaan kana irratti qiyyaafachuu keenya itti fufna. Yuunivarsiitiiwwan kaanis akka dhimma Baqqalaa Garbaaf Dr. Mararaa Guddinaa kana irratti hojjetan gochuuf irratti hojjetaa jirra.
Ergaan keessummoonni kiyya hundi itti walii galan addunyaan maatii tokko dhimma ofii keenyaa qofa odoo hin ta'in akkaataa addunyaan itti ooltee bultutti gurra qabu. Amma dandeenyetti immoo namoota sagalee hin qabne sagalee ta'uudhaan dhugaa jiru addunyaadha ibsuu qabna. An jedhu sagantaa kiyya kanumaanan xumuraa ani Tigist Gammeeti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boorutii walitti deebinaa gama keenyaan nagaatti jenna amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.